Yeah, 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 yeah. Bruce Africa up on this again.
The sound, yeah. sound.
Baby, ninajua upendi na umeficha mengi, uwezi kushare na mi. Oh baby, sifai kujua yako yanakusibu nini. Nitakutunzia siri yo. Ni sawa, tuna muda mchache tangu penzi lianze, na kuelewa baby. Si sawa, unanifanya nitate. Watu wanajua yo my woman. Sipendi kukuona bila amani. Kulichane, kulichane, kulichane huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwa mwe. Kulichane, kulichane, kulichane huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwa mwe. Yeah. Yaga yaga you, yeah. Yaga yaga you, yeah. Yeah. Wapi, lini, ulisikia wapi? Ukipenda boga unaacha uwa wapi? Bina kwenda pamoja na kupenda. Sio maigizo na kupenda. Nishirikisho yote tutashinda. Kuna la kudumu ya tapita. I just wanna see you happy every day. Nishirikisho yote tutashinda. Kuna la kudumu ya tapita. I just wanna see you happy every day. Tuna muda mchache tangu penzi lianze, na kuelewa baby. Si sawa, unanifanya nitate. Watu wanajua yo my woman. Pendi kukuona bila amani. Kulichane, kulichane, kulichane huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwa mwe. Kulichane, kulichane, kulichane huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwa mwe.